Sone siri nikilewa na ropok ama pombe mnayo nipa mimi kuna kwingine na kotok hangover ili nichapa jana katamani kuokoka wallahi nikinywa tena sifiki hata mbinguni karoka kinito uwazima wa kushikwa mkono pombe mweza kengono nikidondoka na lala pono pombe eti kubwazima wa kushikwa mkono pombe mweza kengono nikidondoka na lala pono pombe. Tangazo
staki tena pombe.
Oya mi mtu wa soda isi kunoga.
Staki tena pombe.
No, I don't wanna drink no more.
Staki tena pombe.
Come on, nanipenda kweli usinipe pombe.
Staki tena pombe.
Vanemba niwa
Kanibali salimia tina lile.
Nikiwa soba najua kwamba nilikosea. Nikila tungi na sahau na mdilio. Nikiwa soba najua kwamba nilionea. Ila nikiwa tungi ndo siwezi kumchunia. Anatumia weakness zangu ndo maana napenda mimi lewe. Anajua kabisa vitu vikipanda vinashuka chini. Anatumia weakness zangu ndo maana nataka mimi lewe. Anajua kabisa kwamba zikipanda sijiwezi mimi. Tangazo ukinikutana kunywa na kupa milioni. Tangazo wakili zangu timamu nasema.
Zedwop.com.